Chris, aka Mtoto wa Afrika. Kembo Music tukomeona te. Eno yenguli kuya lagirwa. Sami Kambale, tegule ngoma.
Yesu.